tunono tutwale mukuru simanyinga buli bakiro kumachoba lwekulo nze wesunga nnyo oluna kusimanyo wanga luli chalutya banja baluyimbako era banja balugulira naye nga bali lumanya tebali babanji simanyi obe kuba eritonya obe njuba erivaayo nze ndiwesunga nnyo olunaku antwaleyo gyenkolerera ino weli kubakuba manyi luli kyanemirinyako wadde omuyaga we guli lugendo lwekulu we balutambula
Chukamu
Bino weli kuba kuba Manjiru lechane milinyako Wadomu ya gawe guli Tugendo lekulu webalu tambula
Omuli wabanda ano Miega ulichanga chitute
Nikuma, nimukuma Era nimu wangula Bino weli kuba kuba Manjiru lechane milinyako
Ugandanmusic.com.